kanko madame Traoré Fatoumata Sogo Dogo lamiɗo fedde kafonde nokku no dirtel kulokani le région Kulikoro o wi be kebe gollude ko heewi le hitande 2020 fe soko heddi ko an heewi
le genni amen kulokan do fes men haaja somme min wala me yanni kuje yogaaje somme heba dun ga do e tawere fu menen rewbe mede dari mede golla jamma ila sugan me fi dabiriji du me tewtre lam rawne asin amen chato goto le hitande 2020 me waddi madaraji mawdi ko naati sabe me janginama kulleji kewdi ko hokkata am haqileji le golleji amen di ko yata rewbe chafan taton wadde ne jande tegal mudun kasin me hebi janginede kabaroji ko fawi do welta ko watti kay e torraji am teede fawe do rewben kay e sugabe rewben ko yata suruba bimbe chafan e jiddon mon ko watta ne jande onnu ko handen
o ambe ko lu kala
to nyafinke to le region Tumbutu fedde kafonde holiti wiide hitani kande hebi hen tidallaji mawdi sanne ajaratu dikko kanyun lami de do fedde
Premièrement, nous avons
été berda amen metti sanne jagganne amiru amen noddirtedo madame Oulimati on yawti natin sabe pecci pele rewbe ko heewi le geni nyafunge do fawtaade leedi manne fi emangal mudum natin sabe kasin fondende sembe amen hebude pelle jingintode rewben le nyolma handen me wala fedde fu ko jingintode rewben sabe kawre wala kasin tiegal mudum lafi deejerne hewtune amen torraji mawdi di waawa sifede le hitane 2020
hitane 2023 fedde ne noddirta femme leader du système d'alerte précoce nokku noddirtedo segu be mbi gollidje mabbe bi be yidan yajinti dun be gollida e rewbele wombe leddeede segude Safiatu Guindo kanko laminde do fedde
le hitane hikka 2023 me fiyan dabiriji faddade torraji wattedi fewtide e rewben men wonde wadde dabiriji famunde rewben fottude e batu mawdo mama mili wadde leddeede nyalade warande yalla meden pabundura le gollidje amen sabdu ananato sabe debbo fu kollita torra wondo do mudun sum hebi kabaruji tegreji meden wayi famuntunde jamaara fu le ciude arajoji mame winna patakeji men nellabe
to yoruto le wud leddi rewbe wonbe tobe mbiyan kajam balli guji no kani juddinire ton kessel mudem pamaril keddemo kanko madame Touré Badji Cissé kanko lami fedde kafonde to yoruto
aywa
le hitan dabine me wulidikin e lam on kile hewde mede tewda balli ko fa handen sabe wonde torraji sattudi yogabe ame ana golla me woni kessu momme mobata kalside mudum ditbel mudum mede wullito e lam on kasin bangal hebde nyamiri e nanal mudum
tagal dido halaji fu kambe rewbe wonbe leddi mbiyebe kaja faabede ko nayri bangal ndenagu do kadde ten yewtere med yowindi do roobe de yenji jeddire warore wassalam.